It's your boy Rumba. Rumba.
Deep Side on the beat.
Boss, boss. Mapenzi safari. Mapenzi bahari. Mapenzi safari. Most, most. Mapenzi safari. Mapenzi bahari. Mapenzi safari. That's why yami ninogea. Kwangu sijazoea. Kumizwa kila wakati. Sela.
Sela.
That's why yami ninogea. Popenda na unaye mpenda apendeki aelewi na popenda unaye penda apendeki aeleweki. Boss, boss, mapenzi safari, mapenzi bahari, mapenzi safari. Safari, mapenzi bahari, mapenzi safari. Kwa Mola, mashallah, mapenzi sitaki na na na, upendwa na na na. Hey, amepo kitu tamu, ukinipenda, sitaki tena, sitaki tena. Wachana naye, wachana naye, wachana naye, wachana naye. Boss, boss, mapenzi safari, mapenzi bahari, mapenzi safari. Boss, boss, mapenzi safari, mapenzi bahari. Safari.